by Stakes.
Roske nicht.
Ich seh Ubando, Ubando, Yabuzu Bando, Ubando, Buza wen Ubando, Ubando. Ekse ubando, ofiga kila mapiti, mashows umdlala mahits, ukuqi solo vangakithi, nentwana ushiya ziviti, kanti vele ubando, ubando, ekse ubando, ubando, yabuza ubando.
Lo ivenome kwazi ukudansisa amagama futhi qavile ngenqondo icobe negazi lajama ihlezi sicabangele ikhono ngeke umbone eshisa impama impilo ihlasela ngekhono ngeke umbone namajama ekhanda uvundlisa olayini ngeke umbone nominini uhlezi ezivalele egalini ngeke umbone ephuze emini mehleke ukuvezela insini mhlasi ihlaselwa yisini kodwa inqene ukudala isini mebhede usinayo uyafinya bese imsheshise masinya walala phansi yamkinya ngisho nebhentshi iyagwinya kodwa ithanda i-violence kwabuxolisa ngiyangidina mina ngigcwala nge-romance mhlawumbe utshelo wakho ngiyamkhiya kodwa ngithule ngibheke phansi phela ngithi ngi-underground uma ngihleka kuvele lo mhlathi bese ngikhiphe i-thunder sound ngingafika ungimoshele isikhathi ngifuna umama lale proud sakhe imize eraskaland kumele sipophe nama-out
ekuse ubando ubando ngiyabuza ubando ubando ngibuza wena ubando ubando ekuse ubando ofika kila mapiti mashows umdlala mahits ukuqi solo vangakithi nentwana ushiya ziviti kanti vele ubando ubando ekuse ubando ubando ngiyabuza ubando
masibuza ubando ngipola bhenge grizzly bevele ngi-hardcore kodwa uteli yakadlali izophenduka u-Armstrong zoqhuma induku emqubeni basibuza ubando ngathi useza namayitha nimnika ama-aslo ngoba ngezwa mshini uhlina ngathi kwi-mission impossible vele nje uziqhubela ipheshini vungamiza kwazi khala umkhulu nangepension mase kufikele libhele shise libizwa ngoscotini mawugcwele ngeraska nation phakamisa u-7 nizodedela amabhaza kwenza usibona use-heaven mistateli phina siyazi ukuthi uhamba ku-fast lane ngicela uhlise i-speed abanye abantu bafilipi mina ngisigaba inkunzi umbhele mansaveni bavume mina njalo ngolehlanu ngwele ngicabange kuyomina gijimika sonke nasengoja kuvunye mina ngengiphathi yakasilethe ngoba ikhwaye icula mina sure
ekuse ubando ubando ngiyabuza ubando ubando ngibuza wena ubando ubando ekuse ubando ofika kila mapiti mashows umdlala mahits ukuqi solo vangakithi nentwana ushiya ziviti kanti vele ubando ubando ekuse ubando ubando ngiyabuza ubando
uraso ngufi isikhulu lomjito onqanywa amabhuda mina ngingabazi inkunzi zobhoda muza ngokuzuma ekhanda lami kushushu nengqondo ephila ngokurula angisiyi ingane ishushu uma ngibona ngifake ibhuzu I'm shaking, I'm cracking, I'm breaking noba kanhappy I'm testing i-grandin ilazy mina ngi-brave me ngingane kasinawani uvula vala uhambe kubha abanye lekhanda ngiyasangana uzomangala anginaki ngijula bafu khala amafoni mangena zidinga amaloni kuyavela munamahloni kuyabheda into zamabomu kuyajezwa bengihamba ngixhoma ngegeba ngiphuza uhome ngigeza razo used to be umjito smart onama-jokes and now he's a rock guy ohlafunwa amahloni meshaya ipaparazi zithi dance yamanguvu now ngenza more boys hlaziya amasuphi nyusa ama-level ngiyoshaya o-11 ngikhanda umqondo busa ama-ankele sibuye emathafini sikhave isikhophi
ekuse ubando ubando ngiyabuza ubando ubando ngibuza wena ubando ubando ekuse ubando ofika kila mapiti mashows umdlala mahits ukuqi solo vangakithi nentwana ushiya ziviti kanti vele ubando ubando ekuse ubando ubando ngiyabuza ubando.